dachinsafi.com. I fully love them cause we're Judiana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them cause we're Judiana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them cause we're Judiana. Sotoku waka mtoto nanukia. Kacha mademu wanavumogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana napoa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah, natoka naye daily out ilo kome so tunende chiki movie. Paparazzi wakitoni wanajua oh yeah in the newsy. Cameras, flashlights, zote zinatuangalia zizinze. Dash dash too lazy. Ajuri yana niko busy. Ajuri yana niko busy. I fully love them toto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offend. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them toto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offend. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them toto Juliana. I fell in love. Na Juliana, what a fukan, yeah, yeah. Na tunendana, bongo le nyash. She got for my mama. How cheap people going insane. So sexy, she's 10 over 10. My pins in the kids when I bend it to funny again and again. Tunasia chumbani, tunamkia simlen. Ni kama uta, tunatoka chumbani, tunamijikoni. Ni finile shimuji, nani lazibake ni pair one. Penzi letu liko wazi wala tunagenda. Tachagua wewe kama autopenda au kama utopenda. Penzi letu liko wazi any place sisi tunakula denda. Yeah, I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them toto Juliana.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.